Koma inu mukuyenera kugwiritsa ntchito chikhulupiriro mwa Mulungu. Kuchipangitsa icho kugwira ntchito, mukuona, mukatero mukhala nacho chiukitsiro chanu chanu mkati mwanu. Chiukitsiro chanu chimakhala mkati mwanu mu mzimu wanu. Tsopano inu mukudziwa, pamene Yesu anafa pa mtanda, solo yake inatsikira ku Gehena ndipo anakalalikira ku miyoyo imene inali mu ndende, imene sinalape mu masiku opirira a Noa. Thupi lake linapita mmanda, koma iye asanafe, iye anapereka mzimu wake mmanja a Mulungu, mdzanja mmanja anu ndikupereka mzimu wanga. Chotero inu mwaona, mzimu wake unapita kwa Mulungu, solo yake inapita ku Gehena, thupi lake linapita mmanda. Tsopano mzimu umenewo umene unali mwa iye unali mzimu wa Mulungu. Mzimu umenewo munthawi za amakedzana ndi mmakhalidwe osiyanasiyana umadzodza aneneri kuti akabweretse uthenga kwa anthu mmasiku otsiriza kudzera mwa Khristu, ndipo tsopano mu masiku ano kuno kudzera mu uthenga. Tsopano pamene ife timulandira Khristu kulowa mu mtima mwathu, pamenepo pamakhala zonse zimene ife timazisowa, pamenepo pamakhala moyo wa muyaya. Tsopano Khristu sakanabwerera mpaka masiku atatu atakwaniritsidwa, chifukwa mzimu wake unali kuseri kwa chinsalu monga chochinga, monga chonchi, chimene iye sakanatha kudutsa chochinga chimenecho, chifukwa icho chinali mawu a Mulungu oyankhulidwa kuti iye anali woti adzagona mmanda kwa masiku atatu ndi usiku utatu. Tsopano iye sakanabwerera mpaka masiku atatu amenewo ndi mausiku atakwanira. Kenako pamene masiku atatu ndi mausiku anakwanira, mzimu wake unamasulidwa. Iwo unapita molunjika ku solo yake, ndipo solo yake inabwerera, ndipo inadzanyamula thupi ndi kudzakwaniritsa chimene iye anati, ine ndili nayo mphamvu yogonetsa moyo wanga pansi, ine ndili nayo mphamvu youkitsa iwo kenanso, ine ndili nayo mphamvu. Tsopano aliyense wa inu ali nayo mphamvu mwa njira yomweyo, chifukwa inu ndi ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndipo mzimu omwewo umene uli mwa inu mauno, mzimu oyera umene uli mwa inu mauno, mzimu oyera omwewo udzakuukitsani inu. Chotero inu muli ndi mphamvu yodziukitsa nokha. Pamene inu mudzafa, solo yanu idzapita mu pansi pa guwa la Mulungu, osati mu kukakhala pamaso pa Mulungu. Tsopano mzimu wanu udzapita kwa Mulungu, koma inu simudzatha kubwereranso. Kumbukirani mu Baibulo, ilo linati mzimu miyoyo ya pansi pa guwa imalira Ambuye mpaka liti mpaka liti, ndipo iyo sikanabwerera mpaka malemba atakwaniritsidwa. Ndipo monga Khristu sakanabwerera mpaka malemba atakwaniritsidwa. Kenako zitatha zonse zimene zinali zitachitidwa, kuvutika konse kutatha, ndipo abalewa atavutika ndi zinthu zomwezo, kapena ife titavutika monga iwo anavutikira ndi zina zotero. Kenako pa tsiku limenelo inu mudzadziwa ndendende kumene inu munayikidwa mmanda. Mzimu wanu udzamasulidwa kuchokera kwa Mulungu, ndipo udzabwerera ku solo. Tsopano solo ndi gawo limenelo la inu limene limadziwa ndi kumvetsa luntha lanu. Inu mukukumbukira masomphenya amene ine ndinali nawo osati kale kwambiri, kapena kusandulika pang'ono, ndinapita ku malo amenewo ndipo ndinakawaona anthu amenewo. Tsopano mzimu wanu udzabwerera ku thupi limenelo, ndipo umenewo mtundu wa thupi limenelo solo, thupi limene silimaso kuti lidye ndi zina zotero, ngati kachisi wa pansi pano adzaphwasuka, ife tili naye kale wina akudikirira thupi la kumwamba. Ndipo ndi mzimu umenewo, ndipo solo imeneyo ndi thupi la kumwamba, inu mudzaukitsanso thupi la chilengedwe ili kumadzapita ku zaka chikwi za zikulu izo. Mukuona inu muli nayo mphamvu mwa inu tsopano kuti muchite zimenezo. Tsopano koma mphamvu iyo imene inu muli nayo mwa inu tsopano ikhoza kupanga dziko la tsopano. Mulungu alibe malo ang'ono ofoka ndi malo akulu olemerera amene ali amphamvu. Kukhudza kwa pang'ono kwa Mulungu kumakhala kwa wamphamvu zonse. Maona kukhudza kwa pang'ono kwa Mulungu chotero inu mukudziwa, chotero ine ndikuyesetsa kuti ndikufikitseni inu muchikhulupiriro tsopano. Inu mukudziwa kuti china chake chakuchitikirani inu ngati Mkhristu. Inu mukudziwa, inu munkakonda kuyenda kuno mmatope, muli ndi matope onse ndi tchimo, ndipo munkamwa ndi kumachita juga ndi zinthu za mdziko. Chabwino, mwamsanga mutango khulupirira kuti Kristu wakukhululukirani machimo anu, inu munauka pamwamba pa chinthu chimenecho. Tsopano inu mukuyenda pamwamba apa, mwaona, pamwamba pa zonse izo. Bwanji, chifukwa chakuti inu mukukhulupirira kuti inu ndi Mkhristu. Kenako, pamene inu munamuvomereza Kristu, ndipo Mzimu Woyera nkubwera pa inu, ndiye inu munakhala ndi chikhulupiriro mwa Mzimu Woyera. Zimenezo zimakupatsani inu mphamvu yoti mukwere pamwamba pa mtundu wa moyo wa tchimo. Chabwino, tsopano, chinthu chokhacho chimene inu mukuyenera kuchita kuti mukwere pamwamba kufika kumachiritso, mungokhala ndi chikhulupiriro chochuluka. Basi, muzingopitirira kukankhira izo panja, mukuona, ndipo ndi zimenezotu. Tsopano ndiye inu mukudwala, ndipo inu si Mkhristu, mukhale Mkhristu pompano, kuti mphamvu yochiritsa iyo ibwere mwa inu pokhala Mkhristu. Ndipo zimenezo zikupatsani inu chikhulupiriro choti mukwere pamwamba pa tchimo. Izo zikupatsani inu chikhulupiriro. Ndipo chilichonse chimene inu mukuchisowa mu ulendo uno chili kale mwa inu tsopano. Ndipo chinthu chokhacho chimene inu mukuyenera kuchita ndi kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, chimene chimakankhira zinthu zabwinozo kuzitulutsa mwa inu zimene zili inu mwa Mzimu Woyera. Kodi inu mukumvetsa bwinobwino tsopano? Inu mwazimvetsa izo? Ine ndikukhulupirira Bili anandiuza ine usiku wapitawu, anandiyimbira ine ndipo anati, mubwere mmawa uno makamaka chifukwa cha munthu mmodzi yemwe wabwera, amaganiza kuti ife tikukhala ndi misonkhano sabata ino ya zisindikizo 7 zimenezo. Ndipo iwo anabweretsa mwana wodwala, ine ndikukhulupirira. Ndipo ngati inu muli pano tsopano bwana, kumbukirani inu simungathe chanu, chikhulupiriro chanu chikuyenera kupita kwa mwana ameneyo ngati iye ali mwana wang'ono khanda. Koma tsopano ndiloleni ine nditengele mbalina ngati izo zili zabwino mphindi chabe. Mungokumbukira tsopano mu mauthenga ife timawerenga mu mutu wa 16, ine ndikukhulupirira wa machitidwe pamene Paulo ameneyo ndi Sila anali mu ndende usiku wina. Ndipo iwo anali atamenyedwa chifukwa iwo anatulutsa mzimu woyipa mwa mtsikana wa mbwebwe. Ndipo izo zinali, ndipo iye akuluakulu ake anali atakwiya ndi zimenezo. Ndipo anawamenya iwo, anakawatsekera iwo mu ndende za mkati. Ndiyeno pamene iwo anachita zimenezo, pamene Paulo ndi Sila anali kupemphera, ndipo Mulungu anatumiza chivomezi ndipo chinagwedezera ndendeyo pansi. Wa mndende wa ku Filipo pokhala Kenturiyo, chimene kuthawitsa akaidi ake zimakhala kuti moyo wake omwe umayenera kulipira chifukwa cha akaidiwo. Iye anasolola lupanga lake ndipo ankafuna kuti adziphe, pamene Paulo anathamanga ndi kuti, usadzivulaze wekha, ife tonse tili pano. Ndipo Kenturiyo uyu anali titi kukhutitsidwa kwina kumene iwo anali nako pa Paulo ndi iwo. Iwo mwina mwake amaimba nyimbo, iwo mwina mwake ankachitira umboni kapena anachita china chake. Koma chilichonse chimene icho chinali, iwo ankadziwa kuti iwo anali amuna oyera. Iwo anadziwa kuti panali china chake chosiyana chokhudza amuna ameneyo. Chifukwa mwamsanga iye anafusa, kodi ine ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe? Kodi ine ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe? Tsopano Paulo anati, mukhulupirire pa Ambuye Yesu Kristu, ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Chabwino, tsopano ngati kukhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu, zimenezo sizikutanthauza kuti chipulumutso chake chikanadzapulumutsa nyumbayo. Koma ngati iye atakhala ndi chikhulupiriro chokwanira mwa Mulungu kwa chipulumutso chake chomwe, iye akhoza kukhala ndi chikhulupiriro chomwechomwecho kwa nyumba yake. Ndipo nyumba yake idzayenera kubwera kudzaona chinthu chomwecho. Chimodzi-modzi monga Yobu anachitira, monga ine ndinanena usiku ina uko mu Georgia pa msonkhano. Ine ndinati, Yobu, iye anati, tsopano ine sindikudziwa ngati ananga achimwa, koma nanga bwanji ngati wachimwa. Ndipo Yobu amachita chinthu chimodzi kuti akhale olungama, chimene chinali kupereka nsembe yopsereza. Iye anati akapereka nsembe yopsereza ngati ana ake achimwa kuti iwo akhululukidwe machimo awo. Ndipo icho chinali chinthu chabwino chimene bambo amachita. Ameneyo ndi bambo oganiza bwino. Ife tikusowa ochuluka mtundu umenewo lero. Ndipo Yobu amapereka nsembe yopsereza, apo panali ngozi yake isanachitike. Koma pamene ana ake onse anaphedwa, ndipo nkhosa zake zonse kuwonongedwa, ndipo zonse zimene iye anali nazo zitatengedwa, iye anali atakhala pa mulu wa phulusa kuseri kwa nyumba yake, akuzikanda yekha ndi chidutswa chaphale. Kodi inu munazindikira, atadutsa masiku a ngozi yake, pamene Mulungu anayamba kubwezeretsa kwa iye kenanso, pamene iye anali ndi ng'ombe 10,000 ndi zina zotero, iye anabwezeretsa kawiri, ndipo anachulukitsa nkhosa zake kawiri, ndipo chilichonse kawiri. Koma kodi inu munazindikira, ndipo Mulungu anamupatsanso Yobu anake 7. Kodi inu munayamba maganizapo kumene iwo anali, nsembe yopsereza ija inawayimirira iwo. Iwo anapulumutsidwa mu ulemerero akumudikirira kuti iye akubwera, iye ali ndiwo lero. Iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Mukuona, tsopano Yobu anali ndi chinthu chimodzi choti achite kuti akhale olungama, chinali kupereka nsembe yopsereza. Inu muli ndi chinthu chimodzi choti muchite kuti mukhale olungama, ndicho kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Pakuti mwachikhulupiriro inu mumapulumutsidwa, mwachikhulupiriro inu mumachiritsidwa, mwachikhulupiriro inu mumalandira chilichonse chimene inu muli nacho. Mukuona, ndizo mwachikhulupiriro kuti inu mumakhulupirira izo. Tsopano, khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu, ndipo inu ndi nyumba yanu mudzapulumutsidwa. Tsopano, Bwana, ngati inu muli ndi mwana pano woti apemphereredwe, inu mudzikhulupirire nokha. Ine ndili pano kuti ndidzayike chikhulupiriro changa ndi chanucho. Ndipo ife tikhulupirira pamodzi kuti Mulungu amuchiritsa mwana ameneyo. Inu mwaona, ife tili nayo mwa ife mphamvu yopanga zimenezo. Inu muli nayo mwa inu mphamvu yochitira zimenezo. Mkhristu aliyense ali nayo mphamvu yochitira zimenezo. Koma tsopano ngati ife basi titangotenga mphamvu imeneyo, imalamuliridwa ndi lamulo. Monga ine ndimanena kawiri kawiri, izo zili ngati momwe mphamvu yokokera pansi imalamulira madzi, chifukwa ilo ndi lamulo. Mphamvu yokokera pansi imalamulira madzi. Dzuwa limalamuliridwa ndi kapena dziko la pansi kuzungulira kwa dziko la pansi. Inu simungalipangitse dzuwa kuti lizichita chinthu chimodzi, kenako nkuti ine ndikukhulupirira ndikufuna kugona motalikirapo, dikira kwa ora. Ilo silingachite zimenezo, mwaona, chifukwa pali lamulo. Ngati inu mungagwire ntchito mogwirizana ndi lamulo limenero, chabwino, ndiye chilichonse chingakhale bwino bwino. Ngati inu mungakagone nthawi yabwino, inu mukhoza kudzuka mu nthawi yake. Ndipo ngati inu, monga ife tili ndi Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, ndi nyanja zazikulu zonse kuntunda kuno, ife tili ndi mateni ama sauzande kuchulukitsa masauzande ama ekala ama alo ku Nevada, ndi California, ndi Arizona, ndi New Mexico, amene akuocheka kufuna madzi amenewo. Nthaka imene ingamere chilichonse. Inu mukhoza kulidyetsa dziko lonse kunja uko, ngati inu mutangokhala ndi madzi awa, amene ali kuno ali kumeneko. Ndipo sibwezi akuvutika ndi zimenezo, chifukwa amadyetsedwa ndi mitsinje. Basi mwamsanga iwo akachokapo, amangobwera kudzakwera pa muyezo omwewo, chifukwa mphamvu yokokera pansi imawagwira iwo pamenepo. Chabwino, tsopano ngati inu mungagwire ntchito mogwirizana ndi lamulo la mphamvu yokokera pansi, inu mukhoza kutenga nyanja zazikulu zonse izi ndi kuthira dziko lonse ilo kunja uko ndi kukadyetsa dziko lonse, palibe amene angadzakhale ndi njala. Koma iwe sungakhale pano ndi kuti eya, ine ndikuziona izo, ndithudi, inu muyenera kupita kukachita izo. Chabwino, umo ndi mmene zimakhalira ndi lamulo la Mulungu. Lamulo la Mulungu ndi chikhulupiriro. Ndipo ife tili nacho chikhulupiriro pano mmawa uno kuti chichiritse nthenda iliyonse, kuti chichite chilichonse. Koma icho chimalamuliridwa ndi lamulo. Ndipo lamulo limenelo ndi chikhulupiriro. Lamulo la Mulungu ndi chikhulupiriro. Yesu anati, zinthu zilizonse zimene inu muzikumba pamene inu mupemphera, ngati inu mungakhulupirire kuti mulandira izo, inu mukhoza kukhala nazo izo. Ndi zimenezotu. Chotero ndi chikhulupiriro chimene chimalamulira izo, ndipo chikhulupiriro chimaperekedwa kwa ife basi pamene ife tikuchisowa icho. Tsopano, ife tikuyenera kutero. Mulungu amatipatsa ena ife chikhulupiriro china, ena chikhulupiriro china. Icho si mphamvu ya uzimu ina yayikulu imene inu muli nayo. Chifukwa pamene inu mukhala mKhristu, inu mumakhala nayo kale mphamvuyo. Koma inu mumasowekera chikhulupiriro kuti mugwiritse ntchito mphamvu imeneyo. Chotero tsopano mmawa uno, pamene inu muzibwera kuti mudzapemphereredwe, kumbukirani. Baibulo lanena izi. Izi ndi zoona. Yakobo 5:14. Ngati akhalapo wina pakati panu wodwala, aloleni iwo aitane akulu ampingo. Aloleni iwo awadzodze iwo ndi mafuta, ndipo awapempherere iwo. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala, ndipo Mulungu adzamuukitsa iye. Iro ndiro njezo. Ngati inu munga kurubirire iro. Chotero mwaona, machiritso anayikidwa kwa munthu paeka. Zinalipo masiku a Yesu wa ku Nazareti. Iye sama wachiritsa anthu motsutsana ndi chawo, motsutsana ndi chikhulupiriro chawo. Iye anati, ine ndikhoza ngati inu mukukhulupirira. Ngati inu mukukhulupirira kuti ine ndili wokhoza kuchita izi, ine ndikhoza kuchita izo. Ngati inu mungakhulupirire izo. Chotero anthu ena amaponyera mphamvu ya machiritso kwa ena avangeli. Izo si choncho. Mphamvu ya machiritso imakhala mwa inu. Iyo ili mwa inu. Iwo amangoyika ngolo kutsogolo kwa kavalo. Mvangeli alibe mphamvu yochiritsa. Ndi mzimu woyera umene uli ndi mphamvu yochiritsa, ndipo inu muli nawo mzimu woyera. Umenewo ndi mtengo waung'ono umene inu muli. Ndipo zinthu zonse zimene inu mumazisowa zili mwa inu. Chotero choncho inu mungoyamba kumamwa kuchokera kulonjezo la Mulungu ndikuti izo ndizoona. Mulungu ananena kuti iye adzandichiritsa ine. Ndi mikwingwirima yake ine ndinachiritsidwa. Ndi zimenezotu. Inu mukudziwa chimene mukuyenera kuchita. Inu mumayamba kukankhira panja machiritso ndizo zonse. Mukuona? Ndipo mukatero ena akonza kuona chimene inu muli nacho. Tsopano chimene icho chili, chikhulupiriro ndi thunthu la zinthu zoyembekezeredwa. Umboni wa zinthu zosaoneka. Ine ndikhoza kuyika mtengo waung'onowo panjapo. Ine sindikuonamo mapulo, koma iwo ali mmenemo. Mtengo waung'onowo umadziwa kuti iwo ali mmenemo. Chotero iwo umangoyamba kumamwa, kumakankha ndi kukankha, chifukwa iwo umadziwa, iwo ali mwa ine. Ine ndiwatulutsa iwo apa pakapita kanthawi. Ndipatseni ine kanthawi pang'ono. Mungu ndisungira ine kanthawi pang'ono. Iwo umangopitirira kumamwa. Eya, ine ndikudziwa mapulo ali mwa ine. Ine ndiwatulutsa iwo pakapita kanthawi. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa apa iwo amabwerapo. Apa pakubwera mapulo, chifukwa iwo umakhulupirira kuti iwo ali mwa iwo. Ndipo ngati inu mukukhulupirira kuti mphamvu ya mzimu woyera ili mwa inu kuti ikuchizeni inu, ndi zimenezotu. Kazingopitirirani kumakankha. Mukuona, inu mukhale ndi chikhulupiriro. Inu simungaone zotsatira nthawi yomweyo. Inu simumaziona izo. Tsopano, mwaona, Yakobo anamulungamitsa Abrahamu ndi ntchito zake. Paulo anamulungamitsa Abrahamu ndi chikhulupiriro chake. Ndiye ife tikuti chiyani pakati pa awiriwo. Abrahamu anali kuyankhula pa zimene ine ndikutanthauza. Paulo anali kuyankhula pa chimene Mulungu amaona mwa Abrahamu. Ndipo Yakobo amayankhula pa chimene anthu amaona mwa Abrahamu. Mukuona? Tsopano, mukuona? Chotero Mulungu ankadziwa zimenezo. Mwanayo asanabwere kuti Abrahamu anali ndi chikhulupiriro. Ndipo Abrahamu anatsimikizira izo kwa Mulungu pochita ngati iye kuti mwanayo abwera pamene iye anali wosabereka. Iye analibe ana. Chiberekero cha mkazi wake chinali chakufa. Ndipo iye anali wouma. Komabe iye ankadziwa mmene mopena pake munali mwana. Inu mwaona, iye anapitirira kumamwa lonjezolo. Akutsamira pa El Shaddai wankulu wa Mulungu. Mabere, akutsamira pamenepo, akumwa, akudziwa kuti Mulungu akanadzapereka mwanayo kwa iye. Ankadziwa kuti ilo linali lonjezo. Ndipo iye ankayenera kuti achite zimenezo. Ndipo ndife ana a Abrahamu. Chotero tieni tizitsamira pa lonjezo lake, ndipo tizigwiritsitsa pamenepo. Tikudziwa kuti Mulungu achita zimenezo. Iye ananena chomwecho, inu mukukhulupirira zimenezo tsopano? Ndiye tieni odwala afole apa kumbali imodzi kapena inayo. Amene akufuna kuti apemphereredwe. Ndipo ngati ife tingapeze a eledala apa, ndipo aziwadzodza iwo ndi mafuta, ine ndiziwapempherera iwo. Ndipo ife tikukhulupirira kuti Mulungu amupanga aliyense wa iwo kukhala bwinobwino. Ngati inu mungakhulupirire. Teddy, iwe uli pati. Bwera mozungulira kumbali ya kumanja iyi, wachita bwino. Ndipo ine ndikufuna kuti iwe uzimba kungokhulupirira. Ndipo pamene iwe akubwera, tiyeni tingowera mitsamitu yathu omvetsera onse. Ndipo tiyeni tikhale mupemphero chifukwa cha anthu awa amene akubwera. Atate athu akumwamba, ife tikubweretsa kwa inu mmawa uno mu dzina la Yesu Khristu, osauka awa, odwala, anthu ovutika, amene ali muchikhalidwe choopsa ichi chowononga. Ine ndikukukhulupirirani inu Ambuye. Ine ndikudziwa kuti mawu anu ndi oona. Iwo ndi oona kwambiri. Iwo sangathe kulephera chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu amuyaya ndipo osatha. Iwo onse ndi amphamvu chimodzi modzi monga lili Mulungu chifukwa iwo ndi gawo la iye. Pachiambi panali mau, ndipo mau anali ndi Mulungu, ndipo mau anali Mulungu. Ndipo mau anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano ife tikukhulupirira zimenezo Ambuye, ndi mitima yathu yonse, ndi solo yathu yonse, ndi zonse zimene zili mkati mwathu, ife tikukhulupirira izo. Ndipo ine ndayesetsa mwanjira yophweka yonga ya mwana kuti ndipeleke izo kwa anthu kuti iwo athe kumvetsa ndi kudziwa kuti mphamvu ya Mulungu ikukhala mkati mwawo ngati iwo atangokhala ndi chikhulupiriro chawo ndi kumatsatira kachitidwe ka Mulungu. Umo ndi mmene iwo anapulumutsidwira. Iwo anabwera ndipo anadzalapa machimo awo ndipo anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu mogwirizana ndi Baibulo ili Machitidwe 2. Ndiyeno Petro anati kuti inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Ndipo apa iwo unabwera ndende basi chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu akuonetseredwa. Chabwino tsopano chinthu chomwecho Atate ife tikudziwa ndi choona pamene ife tiwadzodza odwala ndi mafuta ndi kuapempherera. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Mulungu adzawadzutsa iwo. Mulungu mulole wina aliyense achoke pa guwa ili pozungulira malo ano mmawa uno ali wokondwa kwambiri ndipo akusangalala akudziwa kuti Mulungu wachiritsa iwo. Pitani ndipo mukakhale bwino pakuti ife tikuapereka iwo kwa inu tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Mulole mmodzi aliyense achiritsidwe ndipo agwire masomphenyawo chimene izo zikutanthauza. Monga Abrahamu anadzitcha zinthu zimenezo zimene palibepo ngati kuti izo zinalipo. Zinalibe kanthu chimene zotsatirazo zinali, zimenezo zinalibe kanthu kochita ndi chikhulupiriro. Zotsatirazo si kanthu, chikhulupiriro chagwira kale. Ndipo chikhulupiriro ndi thunthu la zinthu zoyembekezeredwa ndi umboni wa zinthu zosaoneka. Mulungu mulole izo zilowe mwakuya mkati mwa mitima yawo pakuti iwo akukufunani inu. Ine ndikupita ngati wantchito wanu wodzichepetsa kuti ndikaime apa limodzi ndi atumiki enawo. Ndipo ndikupemphera Mulungu muike mmitima mwathu chifukwa cha anthu odwala awa. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Wina wake anati mbale Esto Bila ali mchipinda chino. Ndipo ine ndikukhulupirira pali mtumiki wina pano amene anatsogolera mupemphero mmawawu. Ife tikufuna kuwafunsa atumiki onsewo pano chilichonse chimene iwo ali ngati inu mungabwere kuno ndi kudzayima mozungulira guwa ili ndi ife mphindi chabe pang'ono chonde abale. Ndipo amuna mbale Beni zikomo inu kazibwerani ndipo mudzayime mozungulira apa kuzungulira guwa apa kuti ife tikhale ndi pemphero ndi anthu awa tiike manja pa iwo. Tsopano pamene iwo akuimba nyimboyo ndipo atumiki akutenga malo awo kuno kuti ife aliyense tikhoze kuika manja pa odwala. Tiyeni tione akutsika kuchokera pa phiri uko. Ine ndikumuona mwamuna akubwera sanali wosiyana ndi mwamuna aliyense. Iye anangokhala munthu wamba basi wokhala ngati wathupi laling'ono lofowoka kani. Pamene ife tikumuona iye akuyang'ana maso ake pansi pa chochitika chikuchitika kumusi muchigwa. Iwo anali ophunzira ake. Iwo anali ndi mnyamata kumusi uko amene anali ndi khunyu ndipo sindikukayika koma iwo anati mchiritseni iye Ambuye mchiritseni iye. Koma inu mukuona kungonena kuti mchiritseni iye Ambuye mchiritseni iye sizingachite zimenezo. Izo sizingachite zimenezo basi. Pakuyenera kukhala china chake kuseri kwa zimenezo. Mchiritseni iye Ambuye mchiritseni iye. Mukuona? Ndipo ngati ine ndingakupangitseni inu kuti mukhulupirire zimenezo ndipo kukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse inu muchiritsidwa. Ngati ine ndingakupangitseni inu kuti muone kwenikweni masomphenyawo. Tsopano taonani ophunzira amenewo atayima pamenepo mwina mwake akumugwedeza iye mwina mwake akukankha molimba. Khulupirirani izo mbale, khulupirirani izo, haleluya, khulupirirani izo, mchiritseni iye Ambuye, mchiritseni iye. Koma mdielekeza anakhalabe pomwepo chifukwa iye sama chipeza chikhulupiriro chokwanira pamenepo choti chimupangitse iye kuti achokepo. Koma apa pakubwera mmodzi akutsika kudutsa phiri. Ndipo mwamsanga pamene mdielekeza amene anazindikira kuti izo zinali zosiyana pang'ono ndi amuna inawo, mukuona. Tsopano amenewo ndiye mtundu wa amuna amene ife timafuna kuti tizienda nawo apo chimodzimodzi monga Ambuye wathu Yesu. Eya, osangobwerera chionetsero koma kubwera akukonda Mulungu wathu akudziwa kuti ife tatumidwa kuti tipite tikapange izi. Uku ndi kutumidwa kwathu. Ndiye pamene iye anapita kwa bambo ake ine ndikuganiza apa ndi pamene nyimbo iyi inalembedwerapo mawu ake anapekedwapo. Iye anati Ambuye mumuchitire chifundo mwana wanga chifukwa iye wavutisidwa kwambiri ndi mdierekezi. Anati izo zimamuponyera iye pa moto ndi kumufola ndi zina zotero. Iye anati, ine ndinamubweretsa iye kwa opunzira anhu koma iwo alephera kuti amuchiritse iye. Koma ine ndinaganiza. Iye anati, ine ndikhoza ngati inu mungakhulupirire. Tsopano, ine ndiri ndimphamvu mukati mwanga. Iye anati, yoti ndichitire zimenezo ngati inu mungakhulupirire izo. Kodi Mulungu angalole anthu amene akanthidwa ndi kansawo, amene akhala pano m'mawa uno, amene akanthidwa ndi kansa mpaka kugona ndi kansa ya mmagazi, matenda, kusautsika. Kodi Mulungu angawachize iwo ndipo nkukudutsani inu? Sizingachitike ayi, ayi, mukuona. Tsopano, iye samalephera, ine ndikhoza ngati inu mukukhulupirira. Kodi iye ananena chiyani? Pakuti zinthu zonse zoteka kungo. Tsopano mbale taila kazibwerani. Tsopano kungo kulupirira. Kungo kulupirira. Tsopano pamene ine ndikupemphera, ine ndikufuna kuti inu muike manja pa anthu. Chilichonse chimene iwo akuchisowa, ndipo tizipita kutsika mzerewo. Mbale Nevile, inu muziwadzoza ndi mafuta, ndipo abalewo. Ndikufuna aliyense mwaomvetsera ndi mitu yanu yoweramitsidwa tsopano, aliyense mwakuya akhale mupemphero. Kungo. Ambuye, tichitireni chifundo, ine ndikupemphera ndipo achizeni anthu awa kudzera mudzina la Yesu Kristu. Amen. Mudzina la Yesu wa ku Nazareti, ambiri mbiri pamzere akuapenya iwo kuti aone mmene angachitire za mmene iwo analiri, kuona mmene iwo ati achitire pa chimene achita. Mukuona, pali chinthu chotero ngati chochitika, iwo adzuka ndipo abwera patsogolo. Chinthu china ndi mmene iwo akuchitira pa chochitika chimenecho chimene iwo achipanga. Iwo atatha kufika pa malo oti akhulupirire kuti pamene iwo apemphereredwa, iwo achiritsidwa. Ndiye muone kuyankhira kwa chochitika chawo. Tsopano, abusa athu ali ndi uthenga wabwino wa ife, ine ndikutsimikiza m'mawa uno. Chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna kuchitirapo ndemanga kwa kamphindi chabe, panali mtsikana wa Katolika anaima apo paguwa. Masiku angapo apitawo, iye anali mnyumba yanga, iye ndi mwamuna wake. Ndipo ine ndamudziwa mwamuna wake kwa kanthawi. Ndipo panali china chake pamene ife tinali pa kukambirana kwa padera. Apo ndi pamene ife tinali ndi masomphenya. Apo ndi pamene ife ine ndinkakonda kukhala nawo kuno muchalichi, koma basi ndinangotengedwa m'mawawu ndi zina zotero. Ndipo chotero iwo anali pamenepo. Ine sindinanene kalikonse chifukwa iyeyo pokhala mtsikana chinthu china nthawi zonse analeredwera mu mpingo wa Katolika ndi zina zotero. Koma iye anapita kukawayankhulira amayi yake. Ndipo pa nthawi imeneyo ine ndinaona masomphenya a amayi yake. Ndinamuza iye chimene vuto la amayi yake linali. Ndipo ndinawalongosola iwo ndi mmene amayi yake amaonekera. Ndithudi iye anali woweruza wa zimenezo ngati zinali zoona kapena ayi. Ine sindinawaonepo amayi akewo mmoyo wanga. Iye amadziwa zimenezo. Ndipo mtsikanayo m'mawa uno anabwera pa guwa apa, ndipo anadzaima kuti adzapange kuvomereza ndi kumuvomereza Kristu ngati mpulumutsi wake. Iye anadzachita zimenezo pa guwa m'mawa uno. Mbale Nevo posadziwa anamudzodza iye mafuta. Mmene Mulungu amagwirira ntchito, anamudzodza iye mafuta a odwala. Koma taonani kuyenda kwa mzimu woyera. Tsopano pokhala kuti iye anadzodzedwa, kwenikweni sikuti akudwala, koma anadzodzedwa. Mukuona mmene zimapangira kuti chilichonse chiyende molondola. Iye anaima ngati mkristu tsopano. Iye atatha kukhala chimene ife timakhulupirira kuti ndi mkristu. Tsopano iye anati, kodi inu mungawapempherera amayi anga? Iwo akudwala. Amenewo ndi omwe aja. Chotero mafuta odzodzera anayikidwa molawirira. Ine ndinaganiza ndi zoyenera bwanji kuti kuona wina wake atangopulumutsidwa kumene. Kristu anatimira ife tonse. Iye amatimirira tonsefe. Ndipo mwamsanga mtsikana uyu wangokhala mkhristu, kenako iye akufuna kumuyimirira wina wake aponso, kuonetsera kuti mzimu wa Khristu umabwera mwa ife pamene ife tapulumutsidwa kwenikweni. Tsopano zimenezo ndi zabwino kwenikweni. Ine ndithudi ndikuyamikira zimenezo, mzimu wabwino wa Khristu uwo wokhulupirira. Tsopano mungokumbukira. Tsopano kwadona wa mngono uyu, iye ali pano pena pake, ndi kwadona wina wa Katolika amene anabwera. Ndipo ine ndikufuna ndinene mawawa, basi ine ndisanapereke msonkhano kwa busathu. Mwaona ndi ichi. Tsopano mpingo wa Katolika nthawi ina unali ngati mpingo uno. Ngati inu mungabwerere mbuyo ndikukawerenga Baibulo limene ife timalikhulupirira, ndipo inu mukudziwa kuti mpingo wa Katolika unali mpingo woyamba. Izo ndizoona. Koma iwo unachoka kuziphunzitso zake. Ichi chinali chiphunzitso cha mpingo wa Katolika. Koma inu mukuona, iwo ali ndi mabuku ena 600 ndi china chake amene mapapa ndi ena analemba, amene ali woyera kwa iwowo monga Baibulo ili. Chotero maona, chimene ichi chili, inu simuna sinte. Chimene inu mwachita, inu mwangotembenuzidwa. Mukuona, tsopano ngati inu mungatenge ndithudi ine ndikuganiza mwina mwake ena inu awiri amenewo mauno anali akazi. Pakhoza kukhala amuna ena akatolika akhala pano. Ngati inu mungabwerere mbuyo kumbiri ya kale ya mpingo, ngati inu mungawafusa nsembe anu momwe atumwi awa amachitira mu Baibulo umu zimakhala mwanjira yomweyo, kodi amenewo anali akatolika oyambirira? Iye angati inde. Ndipo izo nzoona. Iwo anali. Tsopano iwo muone mtundu wachipembedzo umene iwo anali nawo. Iwo amasonkhana mukakang'ono kamalo kopweka. Iwo sankanena tikuoneni Maria kapena Atate athu. Umenewo ndi mwambo wa mpingo. Kodi iwo ankanena chiyani? Iwo ankamulemekeza Mulungu. Iwo ankakuwa. Iwo ankafuula. Taonani apa mumachitidwe 2 pamene mtumwi Petro woyera ndi Yakobo ndi Yohane ndi onse anali pamodzi. Baibulo linati iwo anayankhula malilime. Ndipo iwo amafuula, ndipo ngakhale kumachita chomwecho anadzazidwa kwambiri ndi mzimu mpaka iwo anachita ngati kuti aledzera. Ndipo ngakhale mpaka kuti dziko lakunja linafunsa kodi onsewa sanaledzere. Ndipo kenako Petro mtumwi, Saint Petro woyera, pamene iye anayimirira, ndipo iye anati amuna ndi abale, amuna awa sanaledzere, koma iwo adzazidwa ndi mzimu monga Baibulo limanenera kuti iwo anali. Tsopano umenewo unali mpingo wa Katolika woyambirira mogwirizana ndi chiphunzitso chawo. Tsopano inu mwaona, zitadutsa pafupifupi zaka 200 olemekezeka anayamba kubwera mutchalichi. Kenako iwo anadzachita chiyani? Iwo anapanga bungwe lawo loyamba ku Nicene Council AD 606. Iwo anapanga lawo pamene Nicene Council inadzachitika ku Nicea Rome. Iwo anayamba kuwalowetsa olemekezeka akulu onse, ndipo iwo anangoyambitsa mpingo, ndipo anapanga mpingo. Zitatha zimenezo, iwo unaphwasuka kanayi kapena kasanu. Iwo anapita kuchokera pamenepo kukakhala bishopu, kuchokera kwa bishopu anapita kukakhala papa. Ndipo kuchokera pamenepo panadzabwera a Greek Orthodox ndiye nawo siyana-siyana, mpaka iwo anangophwasuka kufika pamene inu mumaziona izo lero. Iyo yangokhala mu mitundu yonse ya kuphwasukana. Koma chimene ife tikuyesetsa kuti tichite mzanga wa Katolika, maona, ife ndi akatolika nafenso. Ife ndi oyambirira akatolika apachiyambi. Ndipo mpingo umene iwo amatichula ife tsopano kwambiri, ife timanenedwa kuti ndife achipentekoste, chifukwa ife timakhulupirira mu mdalitso wa chipentekoste. Apo ndi pamene mpingo wa Katolika unapangidwa kukhala bungwe. Ndipo mu mabungwe athu achipentekoste lero, ngati dziko lino lingadzayime motalika zaka 500, bungwe la pentekoste ili lingadzakhale lokhuthala kwambiri kuposa mmene mpingo wa Roma Katolika ulili lero. Iwo ukungopita motalikira-talikira njira yomweyo. Ndipo pamene iwo apanga bungwe, iwo anadzapanga loji kuchokera mwa iwo. Ndipo kenako iwo anangodzakhala loji ndi mamembala ndi miyoyo yosatembenuka. Kwa abale anga ofunika ndi alongo kwa inu nonse, ngati wantchito wa Mulungu, ine sindinayambe ndanenapo izi mbuyomo mu dziko mu mpingo uno, ine sindinayambe ndanenapo. Koma ngati mneneli wa Ambuye, ine ndikunena kwa inu, uku ndikuwala. Muzienda mmenemo.